You make me book it, fia. Shake it, fia. Book it up, fia. Boy, I know you love it. You make me meranga kunia. Yonu mianga dia. Your love is so rare. Kwewe kakwenia. Kuli chokola utekama ebirungo Oliver Sataya. You have to love and care about iron eyes. Kereza teri ya kufana na na na. Teri ya kukana na na. Osha na 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 na. Chuna chichiri aboka bugere bindo. Na bibi zenjagara tubinga babibi. Newezi basa wapiri. You make me wonder, only so irresistible, believe one day. Kuja kubaba fumbo, you the one that I love. Siri kusula, you the one that I love. Siri kusulira, sima nyichi chimbo chu drama isem.
Jaja.com.